Hi, hi, hi.
I wanted to say good morning. Kana kwamba kila mtu atasikiza asubuhi.
Anyways, this is we are recording in the morning. So good morning.
yep. So guys, hopefully you've had a grateful weekend.
Yeah.
A grateful March.
Yeah. Oh yeah.
And a wonderful and grateful weekend. A wonderful and grateful March. A joyous March.
Oh yeah.
Ooh. Yeah, because this is the last Monday
for March.
When you hear our voices kwenye episode mpya on Monday, it means it's gonna be April 2024.
Yeah.
So I hope you've Gigi, how was your March?
March was amazing.
Oh, that's wonderful.
Yeah.
That's wonderful.
Oh, there were a lot of things.
Uh-huh.
Yeah, it was amazing.
It was amazing.
Wow.
Okay.
Superb.
Wow, that's wonderful. That's wonderful.
Yeah.
Do you have anything in particular ambacho unaweza ukashare? Hata kama it's not in full details. Ambao ilifanya your March iwe amazing.
Okay, just in short. Some of my prayers have been answered.
Wow.
So like woohoo.
Wow. Glory to God.
Yeah.
My March has also been wonderful.
Mm-hmm.
It was really packed.
Mm-hmm.
Kuna muda nilikuwa ratiba zimeshonana mpaka nisika kuchanganyikiwa. Lakini Bwana ni mwema.
Yeah.
Kwa sababu all that bado tunarudi kwenye ile swazi la stretching.
Yeah.
So kuna muda blessings zilikuwa zinakuja in disguise.
Mm-hmm.
Yani inakuja kwamba like oh my God, like this thing is driving me crazy, but in reality it was a blessing.
Mm.
So I thank God, and there are so many things ambavyo Mungu amenifundisha kupitia mchakato huo wote. So it has been a joyous March. It has been a wonderful March. It has been a challenging, lakini ni mwezi mekwa ni mwema. So guys, hopefully you had a wonderful March.
Yep.
This is Binda Baba Leaford.
And this is Gift. You can just call me Gigi.
Yes, and welcome to Sikia Podcast.
Woo-hoo.
Our wonderful Sikia Podcast tribe.
Yeah, welcome to the last episode of March.
Yes, na theme yetu ilikuwa ni joy.
Yeah, our theme was joy.
Yeah.
And we are hoping that it served you, lakini ikawa inakuremind regardless of situations na kila kitu kwamba tufurahi, tuwe na ile mana being joyful I sana yani haitaki sana kwa kulinganishwa na mazingira yani kwamba wewe ukiintend kwa joyful mazingira of course kuna siku kama zitakuwa like lakini like unakuwa unaendelea kujikumbusha. So thank you guys for listening. Thank you for tuning in.
Yes.
And guys, the previous episode
before
this, hey, you guys,
the situationship episode.
Mm-hmm. We are so glad that God used us, also used our guest, Mr. Mwalimu Makwaya, ambaye aliweza kushare na sisi his germs, his knowledge, his experience, na kila kitu. And it's so wonderful kuona kwamba kile ambacho Mungu anaweka ndani ya mioyo yetu sio kwa ajili yetu tu, lakini ni kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu watu wengi wameweza kurelate, requests za kwamba nahitaji part 2. There are so many that are like we should find time and pray Mwalimu Makwaya awe na muda pia tuweze kumpata tena ili apate 2 year situationship.
Yeah.
So God bless you very much, and guys, it means a lot kuona kwamba kile ambacho tunakifanya it's not in vain.
Oh yeah.
Kwamba kuna watu akili zimefunguka, kuna watu wamedare to provoke, to ask, kuna watu wameamua like okay, until it is tated, then tunajua tuko hapa.
Yeah, like
and that's the intention.
Oh,
kwamba
mwisho
siku tunakuwa bora, lakini bora kwenye in a safe side.
Oh yeah. So thank you guys. Shout out to everybody who reached out to us, who gave us feedback. We love you guys and we thank you. Drum rolls. today
we are having another topic.
Yep. Before you get into that topic, I want to ask you something.
Okay.
Yeah, I know I didn't even tell Gigi about this, but this me when the Holy Spirit has poured this in my heart right now at this time.
Ili nisiresist, Sarah.
Yep. But why?
Mtu anakuja, Bwana amesema na mimi.
Unakuwa like, but for sure, I did want this.
Am I allowed? Am I allowed to challenge?
I cannot take credit.
Thank you, Holy Spirit.
So, what is the smallest thing ambayo umeshai kufanya in somebody's life. It could be your husband, it could be your friend, your family, maybe a church. Like, it was something small, lakini kumbe ikawa something so big. Or it could be either way. Mtu alishai kufanya, aliona ni something small, lakini wewe kwako it meant a lot. It could be positive or negative. Lakini ni kwamba vyovyote vile, either wewe ulifanya ama ulifanyiwa, lakini impact ama result yake ikawa tofauti na magnitude ya kile kitu kivyokuwa kinakaa. Kiwa ni kama kidogo, lakini kikaleta impact kubwa. Inaweza ikawa positive or negative. Yeah. If you can recall anything.
Yeah. Okay. Sasa hii sijui namna ya kuelezea, lakini the thing is, mimi from the first go, niliona kwamba it's something big. Ile yale alikuwa anakifanya, nilivyokuja ile kuiaddress, akasema I was just doing it like casually, lakini kwangu it meant and it still means a lot. When you came all the way from Dodoma, when I was giving birth, my son, that was huge. Even my family was like, ha, then I came, unajua, like, so yeah, my
glory to
God. Nilivyokuja kuiaddress, akawa like, mimi, it was just casual. Like,
yeah, kind of very
true. Like, for me, it was like, yeah, kuna some things. The mingine hata zinakuwa kama zina, of course, vitu vinakuwa ni vingi. Kuna vitu vikitokea, they get to challenge you or me personally. Kama like, ningekuwa mimi in her position, ningeweza fanya the same thing. Unajua ile. Kwa hiyo inakuwa in a good way, kama inani challenge, like, okay, I can do better, I can go extra miles.
Okay.
For the ones who know baby, baby ana vimambo vyake anataka akavifanya. Mwenyewe anavyonaza tu kawaida kitu kile anakuwa like
hey,
aliwahi kwenda kumpokea kama for a friend alfajiri, sijui ni usiku. Was it at 4 or 3?
It was, I think, at 3, I don't know, 4.
Yeah, saa tisa, guys, alienda.
Jamani, yeah. Glory to God, glory to God.
She had the way of going way extra mile. Ila ya kijiona tu kama like, okay, ni moment ambazo zijirudi. Lakini kuna kila sisa boy kwa like, we are sleepy, there's this, it's not safe, I can just see you in the morning, change of thing. But she's like, no, I will do it anyway. So kudos to you.
Glory to God. Thank you. By the way, so I asked this actually in particular kwa sababu ya the topic that we have today. That topic ya leo, Gigi will give it a name. Because Gigi's left and she's wild. She's landed. But you guys...
Mwe kupangwa, guys. Kuna yote anaweza kurelate na kupangwa. This is
one. No, that's for sure. Guys, like, let me tell you something.
Ili. Anyway,
no, end of January, like, tangu tuanze mwaka huu mpya, God has been using, first of all, the word, Yasikia podcast, the word of the year, it passed through Gigi, like, God used her for the word of the year.
Glory.
God has been using her for the theme of the month. That is not something easy. And because that, we're talking about revelations, you know? Kwa hiyo, you are wise, so you get there. I believe, like, yep. So, guys, having said all that, Gigi will give us the title or whatever. Like, any content, yale, we're talking about the, yani kwamba namna small things, even if positive or negative, inaweza ika result, ama ika impact, ama ika affect our lives. For the longest time, we've been hearing maybe kwenye relationships, romantic relationships, like it's the small things that matter, you know?
Yeah.
It's the little things that matters. Like maybe just buying, kununua tu pipi kwa ajili ya mpenzi wako. Sijui kumtumia tu good morning text. It's something small, lakini it matters.
Yeah.
So we came to this topic. We want to share with you guys, kama tunavyoongea hapa mimi na Gigi, in our studio and Sikia podcast studio. This is a manifestation, guys. We're not in a studio yet.
Yeah, guys.
So we wanted to bring this into our attention kwa sababu small things really do matter and they really have a great impact, sio tu kwenye romantic relationships, in every area of our lives.
Yeah.
Starting from personal lives, how we handle ourselves. It's the smallest details ndo zinazo matter. Does not bring forth changes. Does not find it. So yeah, we want to navigate and juggle around that in different areas, and you guys can share with us what is something small that maybe you either did or that was done, lakini ikaleta matokeo makubwa, naweza ikawa positively or negatively. Yeah.
Yeah, mimi hapo natamani tu ku elaborate kidogo. Okay, so elaborate lakini nitumie msemo wetu wa Kiswahili kwamba hata mbuyu ilianza kama mchicha.
Oh yeah. Yes.
So it started as something very small, lakini end results tunajua how big mbuyu wa
inaweza
kuwa. Yeah. Lakini vile kama hata mimea ya kawaida tu, mboga ni very small seed, ni mbegu ndogo. Sijajua kama kuna vitu vyenye mbegu kubwa, lakini probably vipo. Okay, kokwa inakuwa kubwa kidogo. I don't know. Lakini kwamba kuna kutani mara nyingi ni kama mbegu kadogo, lakini kanakuja ku hata kama ni mboga ya majani tu, mboga ya majani tunajua sio mchanga, sio mchanga, lakini unaweza kukuta mbegu yake ni size almost kulinganisha tu vimechanga kadhaa, inatokea ndo size ya mbegu husika yako. Today we are talking about small things, lakini ambazo mwisho wa siku ndo vinakuja ku bring about that something which is big.
So kwenye I was thinking ama nilikuwa na contemplate on this kwamba kwanza kwenye individual ama personal life kuna vile vitu vidogo vidogo tu. I read this kwenye I read something in a certain book, alikuwa anasema kwamba don't be easily offended, na akaelezea like why shouldn't you be easily offended, because when you're easily offended it means yani kwamba when your threshold kiwango chako cha kuwa offended kikiwa kiko chini sana, it means wewe ni rahisi sana kukwazika, ni rahisi sana kukasirika, ni rahisi sana kununa vivyo vile, which means in a day, kwa sababu you're living with people, interacting with people, which means in a day there is a very high chance and possibility kwamba utakuwa unakasika mara kwa mara. So akasema hivi, don't be easily offended, kwa sababu kitendo cha kukasika mara kwa mara kitakutengenezea wewe habit ya kukasirika, kwa sababu leo muda umekasirika, mtu kafanya kitu kidogo amekasirisha, amekufanya nini, amekasirisha whether amefanya intentionally au hajafanya intentionally hivyo. Kwa hiyo akawa anaongelea swala zima la nguvu iliyopo katika ile repetition as something small. Yaani unaweza kuona bwana mimi huyu amenikwaza, mimi waje nifanye yake. Sawa, we're not saying that you should never get maybe angry or anything. No, lakini don't get easily offended. So I'm not talking about getting angry on him. Ila anachotaka kusema ni kwamba alikuwa anaongelea point nzima ya something ambayo inaonekana ni kidogo tu kinaweza kikatengeneza habit. Kwamba ikiwa iko repetitive, umefanya kitu kidogo umekaza kazi nini, na ndio maana unakuta hata our bodies, nitolee mfano, kuna mifano miwili, I want to give an example moja, pengine nobody has even expected it, lakini ukitaka go for a long call in the toilet, ukienda leo ukafanya long call yako muda fulani, labda saa 2 asubuhi, kesho ukafanya tena saa 2, after a few days or after a few weeks utajikuta kwamba subconsciously kila ikifika huo muda long call inakubana.
Yeah.
Kwa sababu tayari imeshafanya nini? Imeshatengeneza like the body has been programmed tayari. Same thing inatokea ukiwa umezoea labda kila siku unalala labda muda fulani, unaamka muda fulani. Leo umefanya hivyo, kesho umefanya hivyo, kesho kuna umefanya hivyo. After some time utajikuta nini? Ikifika huo muda hata kama you want to do something else unapata usingizi. Afile muda ambao unataka kuamka, hata kama alarm bado haijaita ama umesahau, utajikuta unaamka wapi, kwa sababu imeshatokea hivyo. Ndio inakuja kwenye the power of, yani hivyo like something small, kwa sababu ungeweza kuamua tu kuona kwamba like bana leo naniliu nafanya hivi, kesho nafanya vile, nafanya nini, lakini kumbe in the midst, in the process unakuwa unatengeneza hivyo. Ndio tunarudi sasa kwenye the power of small things kuleta big impact, ambayo ni positively ama negatively. Kama an individual, how do you view your habits ama your daily activities, your daily routine, your daily integrity, your daily mindset, your daily capacity? Unachukuliaje mfano nguvu zako wewe za kufanya maamuzi, unazichukuliaje? Unazichukulia poa, unazichukulia kwa uzito? Kwa sababu unaweza ukafanya ukaona kwamba hiki ni something small, lakini kumbe ile something small inaenda inapelekea to something else, something else ambao eventually inakuja kuleta matokeo makubwa. Na maana ukuta kuna mtu labda alitoa wimbo, inaweza ikawa ni gospel minister, gospel music minister ama secular music artist, ametoa wimbo alafu hakujua kabisa ule wimbo boom umebloom, ameitoboa. It was something small regardless of kwamba maybe it was their time only, lakini kwake ukute kwa naona tu something small, ila other factors zikaline ile kitu kidogo kikaja
kwa kitu kikubwa.
So kuanzia kwenye individual level, ukiachilia mbali hivyo kwenye mahusiano ya mke mume, boyfriend girlfriend, ukiachilia mbali kwenye urafiki. Ndio maana unakuta labda mtu sijajua wakaka, ila sisi labda wadada, urafiki wetu labda unavyokuwa kwamba mtu unaweza ukabda kitu kidogo labda kama kuazimana nguo, mwingine akaona kama like this is a big deal, this is not a big deal. Afu ikani something small ikaje ika result into something big. Au unakuta labda unaenda kwenye unasikia scenarios tofauti tofauti, maybe people got into an argument ambao ikaleta misunderstanding, ile misunderstanding ikazaa conflict, conflict ikazaa mpasuko. Ila ukija ukicheki chini, it started from something very small.
Unakuta watu mmoja anasema mimi nilikuwa nakaa tunataniana, mimi nilikuwa nafanya utani.
Kwa hiyo kuna that kwamba kwanza kwenye individual level, like do you know kwamba yani something small inaweza ka result into something big. Ambapo inaweza positive, unaweza ukasema tu neno moja tu dogo tu kumbe likabadilisha maisha ya mtu positively, completely. Yani mtu akaona yes or negative, mtu either akajiona kwamba anafaa na akajiona kwamba I can do this, au mtu akajiona Mungu wangu sifai, siwezi kufanya hiki. Lakini wewe you just spoke something small to any casually, yani unaongea tu casually. Kwa hiyo unakuta kama hivyo mambo ambavyo yanachukuliwa, yani kwamba kuanzia kwenye personal level, do you know that something small can result into something very big.
Mimi hapo naweza pia nataka kuongea kwamba for me that's any other both from the angle of personal level, mfano mzuri from January sisi kama Secure Podcast Queens our tribe, I believe ambao mmekuwa mkifuatilia mmekuwa mnajua, na hata ambao mmekuwa hamfuatilia deep lakini kuna vitu mmekuwa mkinotice. Mimi personally from the moment tulivyoanza kuwa na themes, I say there yani kuna namna ambayo I'm not the same. Na unavyosema kwamba the theme haina maana kwamba that you just like putting a word out there, lakini it's owning that word and constantly reminding yourself, like in asking the Holy Spirit very intentionally, like please help me, remind me. Kwa mfano mzuri, mimi na rafiki yangu ambaye tulikuwa nimepesa kutumia tafuta hela bwana. But it's when you put a revelation kwamba like hela ni nzuri, hela ni muhimu, like but it's not everything. Lakini as believers, neno limesha tuambia kwamba tutafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Yaani sio tutapewa zaidi, vitamiminika na kiasi cha kufurika na kila kitu. Kwa hiyo tumefika point ambayo as much as money is one of the goals, like okay, tunafanya kazi tupate hela, tunafanya kazi tufanye hiki, tuna evil to we are doing business, we are doing that na kila kitu, lakini it's not our main goal. Na mimi nimejikuta kiasi cha kwamba hata nikiwa tuna conversation na mtu, inaweza ikawa ni kitu ambacho okay kinahusisha hela, lakini nitajikuta kwamba I mean subconsciously I'll just be reminded kama like issue sio hela. Lakini point hiyo ikaenda mbali, ikatupa theme ya abundance. Tukaenda mbali zaidi, ikatupa kuelewa kwamba issue wakati mwingine inaweza siwe hela. Kwa muda mwingine hata hela yenyewe inakuwa ngumu kuipata kwa sababu tumesha perceive as a problem. Lakini haikuanza tu kama out of blue, we just woke up in the morning and we're like okay, money is no longer the problem. No, it's gradually. Na bado hatujafika pale kwa sababu inabidi tuwe na very good relationship with money. Ili hata kama tukizipata ile zile tunazotamani kuzipata, tuweze kuwa na relation nazo nzuri, kuanzia kwenye kumanage, kwenye kutumia, kwenye
kuzalisha,
kwenye kuset budget kwamba hii iende huku, hii iende huku, like there is a lot. Lakini before this now, ina maana tumekuwa in that series for 20 plus years of our lives. Kwa ina maana mambo mangapi hapo yameshazalishwa. Imechukua muda. Kwa hata kuacha pia it may take time. As much as hatutaki ichukue tena 20 plus years kunini, kwa sababu now we are more intentional, lakini we know it's not something overnight thing. Unless otherwise, Mungu tu aamue kutukirimu na neema yake na baraka kwamba like, okay, baby girls, from now you are 1, 2, 3. So it can look as something very small, like it's just a pep talk. It's just a small talk, just a word. But it's deeper than that. It's more than that. This is to say that hata kuna baadhi ya misemo labda utani na nini, my husband kama akisikiliza anaweza kaja kurelate. Mimi nilikuwa sipendi ule msemo wa kimeumana. I used to hate that msemo for
any kimeumana.
Yeah, from day one I hate that. I was like, no. Yeah, kana itumia ile like kama
casually.
Okay. Kama na pia kama kwa nini kusikia kimeumana ananiangalia kama like they no. Kama kimeumana, unaona anapenda sana kutumia kunichokoza ingawa like kwako, sio kwangu. Yaani ni for some reason nilikuwa kama like, okay, it looks casual, look utani na nini, lakini
it's deeper than that.
Kimeumana nini? Ili kiweje? Kitu kikiumana results zake ni nini? They say, they anyways, mm. church and everything, yeah. you know. Because, yeah. like, Mimi, no, I'm not signing up for that. Yeah. 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 Kwa kind of like something very small, which is Tanzania, tunafanya nini. But you.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Unakuta mambo yanaenda zaidi ya hapo. Yeah,
exactly.
Nadhani. Thank you kwanza kwa sababu hii topic amekuja nayo bebe, this idea nzima ya topic amekuja nayo bebe, so thank you kwa sababu hata mimi mwenyewe kwanza tumeanza umenishirikisha na nini nikaendelea kuuliza maswali like okay in how many areas ambazo nimekuwa nikiona okay it's just something small hata ule tu uongo tunasemaga uongo tu mdogo mdogo kama niko hapa chini kumbe bado upo hata usikute kama ni kwa bajaji haujashuka
unatoka na dakika 5 kumbe ndio kwanza unaenda kuoga
na you know kabisa not in 5 minutes yeah utakuwa umetoka kitu cha chakula tu hivyo it's casual unakuta taratibu unaanza kuona ukikuchelewa ni kawaida
kusema
uongo ni kawaida ndio maana kuna kile fulani one of the, our very first episodes kuna sikumbuki tulikuwa na wageni lakini nikasema kwamba Mungu atusaidie as parents kuna uongo mdogo mdogo sana we tell our kids na yani we just not tunachokifanya tutakachokivuna so for some reason naweza tukafanya tukatengeneza watoto ambao ni waongo au ambao wakaona uongo mdogo mdogo so issue kama ile kama viatu tuondoke akienda kwa viatu akirudi hapo Hey, I'm cool. I'm going to turn the beach. Afu na yechi apa. Kima iza kula hamna maelezo ya kwamba dada, I was just kidding on nini.
I'm not beach. I'm not
popular. Hey, na hang tu apa. Yeah, kumi ngasima like, yeah, help me go near very intentional.
Amen.
Binafsi, I've been doing my best not to kutumia uongo design hiyo. Lakini, okay, I'm surrounded with people. Kwa hiyo, hapa recently, nimekuja kugundua, my son is like, no. Stories are kalete viatu. Kwanza akisha notice kwamba huyu mtu anataka kuondoka kabla haja huyu mtu hajatoka yeye ashashika viatu vyake mkononi na haruhusu kuvalishwa na yeyote huyo
anaeondoka
yani wewe ndio uvalishe ongeze au atavalisha ndio safari nje hapo hivyo watu sio muhimu kwake yani I think somewhere hapo katikati nimekana dada dada au anybody ametumia I don't know lakini yani ameshakuwa like okay
no ameshasoma mchezo
ya mchezo umeisha lakini kuna vipi tu vile video tu tunataka asiangalie tena TV nenda mnazima unaambia umeme umekatika siku moja na sisi katuzinia TV afanye meme umekatika na he knows kama
wewe umekatika
lazima you know go like yeah it goes a long way
it really does go a long way kwa sababu mimi nikawa najaribu kuwaza kwamba mfano kama ulivyosema labda kuna ile labda misemo labda inaibuka yeye kama nakumbuka kuna kipindi fulani hivi msemo wa this Ai mama nakufa. Wewe sijui baba gani sijui. Sasa mimi nilikuwa na like it was funny lakini like nakufa no I'm not dying. I'm like no I don't want to confess that. Though ile kwamba like at times I had used it lakini any deep down like I'm like you know any nakatani na contradict with me na kila kitu kwa sababu naona kwamba like yani it has sense yani the spirit it has sense afu siku itakuja kuzaa matunda alafu nitamwona nani au sio ready for that yeah kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo unakuta kwamba tunavichukulia kwamba ni it's just something so it's just a joke kuna wengine wanasema hivi don't take life serious no life is serious as funny as we want to be and as fun as much fun as we want to have it doesn't omit the fact that life is serious
yeah
and God didn't stay for 6 days creating everything the heaven and earth
in a joke
it's so serious
in a joke
it is serious
because like
yeah it no let me have some fun
fanya
mambo no let me see anaona kama candy crush game pale
like you
umepata new life no darling life is serious we're not saying that ukai unakunja ndita ya life is serious my kesho no
yeah.
have fun okay but jua kwamba life is serious kwa sababu everything in implication idealish ni kidogo ni kikubwa alafu kuna kitu kingine like it got me thinking kwamba kuna vitu tunavichukulia kwamba like ni sawa kufanya ila the same thing akifanya mtu mwingine tunaona sio sawa hata kama umekiona ni kidogo hivyo hivyo mfano
watu wengi wanasema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu
sasa unakuta it's something small mtu anadanganya at just this level ya kwamba like maybe ni ofisini ni nyumbani ni nini anadanganya ama ana misuse hela and we're not saying this to judge anything we just want to make a point hapa tuelewane lakini the same thing akifanya kiongozi labda ni wa serikali za mitaa akifanya kiongozi mbunge akifanya kiongozi waziri, my God, it's a big deal.
It's a big deal, my friend.
It's a big deal. Lakini ukiangalia, we have all done the same thing kwenye different state setup. Kinachofanya yeye ya kwake ionekane ni kwa sababu yuko kwenye public eye. I'm not saying kwamba they should do that, but what I'm saying ni kwamba what if wewe ambaye unafanya that thing unachofanya sasa hivi, chochote kile ambacho unajua no, this is not it, hata kama ni kidogo, unaona ah bana, mbona ni kama tu kuongeza drop of water in an ocean. No darling, ukipewa platform kubwa, who you are where you are right now, you are the same person ukiwa kwenye platform kubwa.
Yeah.
Yani your level, your perception of integrity. Your perception of integrity, your perception, your mindset of diligence na kila kitu. Ni wewe yule yule ukiwa ukiwa chumbani na wewe yule yule ukiwa ofisini. Kinachobadilika ni mazingira na access ama scope na dimension ya vitu ambavyo unaweza uka access. Kwa hiyo kama ukiweza ku take care of you sasa hivi, kwamba hata the smallest lies ukaona no, it's not fine, it means that ukipewa a bigger platform utaona pia it's not fine, kwa sababu hata kwenye bigger platform kuna small lies ambazo kwa mwingine they are not small, lakini hata sasa hivi ambako unaona the small lies ni sawa, kwa mwingine they are not small, even to you they are not small. Kwa hiyo we're just trying to emphasize on the point ya kwamba there is nothing small ambao inaenda just in vain, everything yani there is just a connection, itatokea hivi. Kwa mfano, unaweza ukawa unaongea na mtu, sawa, unaongea naye, and then wao ukaona tu it's okay usema kwamba ah bana we, yani jiji mwenyewe tu yani yuko tu hivi na hivi, yani ukamsema vibaya, umeona it's something small, lakini kumbe yule kwake ndani yake imeinterpret kwamba huyo mtu kama ameweza kumsema jiji kwamba jiji sio nini, sianaweza akanisema hata mwenyewe, like tayari umeshaweka trust issues for them. Wow, well, this is just something small. And we're human beings, there is a lot that we are growing from. Mimi mwenyewe kuna moments that okay, like mtu amenikwaza, nitaki kuambia jiji. But deep down najua kabisa kwamba ni hapa ni sting katengeza trust issues. Ila yani I need to get off something in my chest. So we're talking about progression, not perfection. Lakini mindset pia, like don't find it okay.
Yeah.
Yani find ways to handle vitu in a way ambapo result ikitokea, hatusemi kwamba hata kama ukifanya something good small thing ni nini, always it results into something good pia. So it's different, lakini wewe ufanya kwa nafasi yako, and tusimsaidie Mungu, tusimsaidie shetani, kwamba tusimsaidie Mungu how, tusimsaidie Mungu kufanya kazi yake, kwa sababu he does
fanya part yetu, fanya part yetu
he does, na tusimsaidie shetani kwa namna gani, tusipartner naye in doing things, kuona kwamba this is just small, it's okay, it can just go in vain. No it won't darling, kwa sababu ile ni mbegu. Alafu ndo tunarudi kwenye habit creation, kwamba leo umesema kwamba natoka ndani ya dakika 5, kumbe unatoka ndani ya nusu saa ndugu yangu, au unatoka ndani ya lisali zima. Haya, kesho umefanya, unajikuta unatengeneza habit. Kuna siku nilikuwa nimepanda bajaji, huyo bajaji akawa amepokea simu, akawa anaongea na mteja wake, amempigia simu yeye, akamwambia niko hapa nakuja, ndio niko simfanye nakuja. Sasa hiyo simu alipo, kwanza hatupo hapo cha kwanza, alafu cha pili tunaenda opposite direction, inabidi nipeleke mimi, akitoka hapo ndo ageuze arudi kumfuata huyo mteja. Mimi kokela so disturbed. Kwanza nikasema Mungu wangu jamani, asije akatufungulia lango la ajali. Sisi Mungu anampiga kipapa ipa. Kwa nini unadanganya anapata ajali? Wa? Maana si unajua tena wewe kama yeye alivyozeba kule. Tuna shehena zao maskini. Hawajui kama yeye yuko naye. Wamepata hasara. Yeye na repent. Kafa maisha yake yana miendelea. Hao wengine wamepata hasara. So nikaanza kwanza nikasema Mungu naomba tusamehe kwanza. Afu nikabenka mwanangu. Kambia vipi, mbona mdanganya? Akasonga tu ngene kishikai. Kambia vipi, mbona mdanganya? Huyo akasema hamna. Sasa mwenye sasa ngene kishikai. Kambia hamna. Hamna sister. Yaani huyu, huyu mteja wangu ananijua mimi, atanisubiri tu. Mbona? Akasema mteja wangu ananijua mimi, atanisubiri tu. Yule mteja ina maana ameshazoea kwamba huyu bajaji nikimpigia simu akisema anakuja ndani ya dakika 10, anakuja ndani ya hiyo saa. Nini? Kwa hiyo yeye mwenyewe ni both sides imeshatengenezwa habit kwamba mimi nikimdanganya ananisubiri, na huyu hapa anajua, huyu akiniambia hivyo, ambapo sasa tunarudi habit inakuja natengeneza character. Character ambayo inakudefine wewe, kwa sababu unajua yani when we talk about character we are talking about something deeper, we're talking about like how much integrity do you have, how much diligence do you have, how trustworthy are you, yani hivyo. Kwa hiyo sasa unakuta kuna vitu vidogo ambavyo vinaenda vinajenga habits ambazo sio nzuri.
Yeah, very true. Hapa nikaa nakumbuka kwamba na niliu kuna ni mtu ni one of the influencers I think for content creators in Kenya. Akana share siku moja akana sema kwamba one of zile unajua una interact na mtu once and then una click and then you become friends. Alafu yule mtu anaanza kukuinfluence kwa this kind of person. So anasema ni yeye alikuwa gesela la anajua kwamba time management is important, is good, especially na safe sector anafanya mambo yake like content creation, watu wanakupa na mwingine kazi inabidi uweze kudeliver on time na vitu kama hivyo. Kwa alikuwa anajua nini good ile ku manage time kwenye mambo kama hayo hapo. Lakini when it comes to appointments na nini ile being late for 5 minutes 10 minutes is not as bad. It's fine, like everybody's late anyway, so there's no point. Everybody does that. There's everybody no point to kutaka kuwa tofauti
sana. Slips around before
and then she came across this person. I've noticed how serious she is with meetings. Then walikuwa tukiwa na casual meetings za urafiki tu kama let's hang out and have coffee. She'll be on time.
Wow.
Na kesho nakuwa na on time hata mwambie kabisa. Mimi probably I'll reach there 5 minutes before time. So I'll spare you more 10 minutes. After that I'll be out. Unless otherwise when you come itabidi nidakti wa muda kwa sababu sitotaka kumchelewesha mtu mwingine ninapoenda. Akana notice ambapo akifika pale of course they'll have a good time but when the time is up like I'm out of here. Yeah, kwa sababu mwisho siku ndio wewe fanya ile chelewa. Sasa ile like okay like ile like sasa akana amekuwa curious wanting to know like akaje kumwambia kwamba kitu anasema sasa ambaye akachoka amekuja kujifunza ni kwamba kuwa on time na kumanage time it's not even about sio nini akasema it's something small as being respectful to yourself. Is you respecting yourself first to be on time, respecting another person, lakini pia wewe kutengeneza mazingira ya kwamba you are being respectable. Kwa kasema imagine wewe una meeting na mtu una meeting ya kazi unafika yani tena wewe sio kama ni dharura. That's your norm. Kufika 10 minutes late, that's your norm. Kwa kasema ile kitu ni imemfanya akaka like okay, I want to respect myself. Yeye akasema akaichukua. Wow, maana yeye ni mtu ambaye anachukua vitu personal, very personal. Yaani ile mtu binafsi like very personal and very serious. Akaka like okay, I want to respect myself. Kwa sema amejikuta she's anaendelea kujitrain taratibu kuwa on time, not only for other people but for her. Lakini pia akamwambia hata kama ikiwa ni meeting anakutana na mteja akifika yeye 5 minutes earlier, kwanza anapata muda wa kusoma mazingira, anapata muda wa kurelax na kuwa kama the same mteja anakuja she's full of confidence. Instead of anafika pale labda ndio anafika wote au ndio anafika anamkuta ni kuna hali kwa akasema like a lot of things lakini there is this fulfillment ambayo anaipata like on being on time. Na kama ikitokea amechelewa ni kweli alikuwa hana option.
Yeah, those moments zinatokea.
Kwa maana umetoka mapema. Nini ni foleni? Unafika sehemu kuna ajali.
Na pengine ulitoka mapema hata unge anticipate for you. Umetoka bila mambo yamekuwa
tofauti. Yes, maana hizo ni kitu kingine na you won't feel guilty about it kwa sababu wewe na nini. Lakini pia itakupa hata ile courage ya kumtext mtu like come out lakini na moja
bila tatu. And your history will favor you.
Exactly.
Your CV will back you up. Kwamba huyu mtu kweli
So yule mwingine inawezekana labda ni kitu ambacho amekuwa nacho labda tokea analelewa kwao mambo yalikuwa on time tunaweza tukaamua kusema tumpe hiyo ehe. Lakini huyu mwingine ameanza kujifunza
hivyo
na ameanza slowly na maana something small ambayo inaanza kuchange kwanza her mindset, her belief, her character, her demeanor and everything about her.
Her habits zitabadilika na maana
Kwa sababu pia amekuwa intention ameanza kujifunza. Lakini pia nikaanza kusema okay sawa mtaanza kusema okay so small things is all about which negative. No, it goes a long way as on positive things. Mfano hao watu ambao wanakuta labda ni coaches wa finance na nini wanakuta kuna zile sijui niseme ni system zao wanakuta wanapeleka if you want to save at least maybe 20% that spend this much I give out this wanakuwa na zile percent zao zile labda luxury let's say 10% of what you earn ikini. Kuna mtu nilikuwa namsikiza jana akasema hivi as much as zile principles zipo zimewekwa haikufanyi wewe uwe bound there kama vitu kama wewe hiyo system is not realistic to you. Unataka kusema nini? Mfano inawezekana a number of us we are struggling maybe with savings. Just saving, ile saving. Kwa sababu tunaona like okay, mimi kweli nitasave ifike milioni, nitasave ifike 10M, nitasave nije kuwa labda na emergency fund ya salary ya 3 to 6 months. Kweli nitaweza kusave labda niweze kununua kitu fulani in cash badala ya kukopa au ya kufanya nini. yani ninachotaka kusema everything is possible, kwa sababu mtu alikuwa anasema akasema fine, let's say wewe principles zinasema au system imetengenezwa kwamba savings at least iwe ni 20% of what you earn, lakini wewe kwa mazingira yako that is not realistic, kwa sababu everything should be realistic. For me, kwamba it's not realistic, start saving from 2%. Start maximizing. The thing is not really saving. That's
it's the habit.
It's the habit. Yes. Yeah, create the habit. Like, yeah. Like creativity will be start small. Kuna mtu kesho utakutana na kama mimi I save 70% of what I earn.
Yeah.
You'll be surprised, yeah. You'll be shocked. Yeah. Lakini yule nikambia motive yake, inawezekana ni kubwa kuliko motive yako.
Yeah.
Kwa yeye kujinyima, kujiachia 30%, hapo hapo atoe sadaka, hapo ale afanye nini, aweke 70%, ninategemea na goals gani, na anataka kwa accomplish at what particular time, lakini pia ana end kiasi gani, how realistic that
in
is.
In what page of her, his or her life.
Exactly. Maana
uko kwenye page 98, uko kwenye page, uko kwenye mwanzo, acknowledgement.
Yupo halipi kodi, sehemu anaokaa, let's say ipo covered maji, iko covered umeme. Hailipi.
Kwenda ofisini hatumii hela nyingi ya transport.
Au gari, ana gari ofisi na ina mafuta na kila kitu. Kwa hiyo like rather in these 3 years, in this 1 year, I'll be spending 30. I'll be saving 70. Ukitaka kumuiga wewe lazima utachanika msamba. Lakini the thing is ni kwamba hata wewe wa 70, trust me, you unasema alianzia inawezekana 70 ndio
was about yake. Building the habit of saving.
Exactly.
Small
like things. Kila mtu kuendelea kujua your pace. Your pace, like how far can you go? Lakini muda mwingine inawezekana ni not how far but where can I start?
Yeah.
Yeah, kwa sababu how far can I go ni namna ninavyoendelea ku build the muscle.
Yeah.
How far can I lie? How far can I be faithful?
On time?
Yeah, how far can I be on time? How far can I tell the truth?
How far can I entertain opposite sex when I'm in a relationship?
How far? Lakini kuna sehemu ambapo
how far can I switch on my boss with my coworkers, with my colleagues? Yani hivyo. Kwa hiyo yeah, you've really had to be any Polly, you've highlighted points hapo ambazo naamini kabisa kwamba they are speaking to somebody. Kwa sababu mwisho wa siku kama ulivyosema, it's not just kwenye negativity tu kwamba like small things in, ila hata kwenye positive things kama hivyo tukileta kwenye later romantic relationships, yeah, mtu unakuta it's just a random text. Yani labda let's say uko zako kwenye biashara zako jiji, randomly unapata text yako kwa kutext I love you. Imagine how that will make you feel. It's just like in the middle of a very busy day. It's just a text, lakini wewe huku kwako yani unajikuta unapata hata nguvu ya kusema oh my god, yani leo nitahudumia wateja leo. Mpaka basi. But it was just something small,
very small.
Lakini it may result into something big positively. So what I wish that we go through sisi, na mimi ziko njia nyingi sana. Ila I wish we go through, I want to share something before we go through that. For example, on Instagram. Social media sasa hivi generation tuliopo, mix of generation Y, generation Z hapo kati. Internet nini hivyo. Sasa unakuta unaweza kukatokea bila topic on Instagram. Mimi binafsi I don't know kama wengine wapo kule jiji, kwa kweli so far as far as I know she's not in my bot. On what I want to say guys. Okay, what I want to elaborate. Mme wake kidogo we in the same bot.
Okay.
Mimi nikiona post jamani I can't resist kwenda kwenye comments.
Kusoma. Ni kwangu ni waste of time.
Comments. Mwana guys, I told you she's not in my bot. Sasa, mimi, kuna kipindi I had to stop doing that. Kwa sababu, unakuta, first nileza nikaiona na nikaelewa. Vizuri kabisa, afu nikaona mtazamo fulani hivi mzuri. Nikisoma comments, mtazamo wangu unabadilika. Kutoka na comments, jinsi zilivyo. Yeah, afu I'm like, Sasa the worst part is that most of the times kwenye comments unakuta watu people are so negative. Very negative, yani hivyo, especially kiongea mfano labda let's say kwa post labda za Tanzania hivi. Very few utakuta kwamba like they would chip in with positive comments. Maana unaweza kukuta kwa mfano mimi nafanya mambo ya UMC. So nimepita kwenye pages za my fellow MCs. Wao my MC wanaofahamika sana, my MC ambao wote tuko hivi like we are still growing na nini. Unapita kwenye pages za MC. Unaenda kwenye comments, my friend, huyo bibi harusi naye hicho kitambi, my God, I'm like, mi mbona ni mwana bibi harusi ni mzuri sana, now I cannot unsee hicho kitambi. It was just something small, lakini ikabadilisha. So just I wanted to say kwamba before even going to what we want to share with you guys, ila ni kwamba power of small things kwenye ku result into big things. Yeah, yani inaweza ikakubadilisha mindset yako kabisa. Kama ambavyo labda wewe Jiji unaweza ukawa kuna mtu ulikuwa unampenda anavyofanya kazi zake, biashara na kusema fanya nini nini, lakini ukakutana tu ni na just a single comment ya mtu kuhusiana na huyo mtu ambaye negative, yani utajikuta you are struggling back to get to where you used to see that person na kuhudumia namna alikuwa anakuhudumia. So this goes both ways kwenye sisi kufanya vitu, doing things hata kama ni kidogo. Guys, there is nothing small, kila kitu kina result into something big. It's just a matter of time, setup na pia mindset, lakini pia hata kwa wengine, yani namna tuna perceive vitu, namna tunaona kutoka, kuna mwingine anaweza akasema kwamba, yani mtu anaweza akasema neno alafu mwingine akasema no, it was just something small. Lakini kumbe yule mtu hajamaanisha something small. Mfano mtu labda imetokea kwamba unakuta mtu anasema labda neno lina trend, yeah, kuna ile labda hashtag swini nini, haya. Naomba nitolee mfano, labda let's say bongo flavor, yeah, mimi I love music, so ila napenda kusikiza music ambazo zinanisaidia kuwa my mind, my spirit and everything. Na mimi pia natumia daladala. So nakutana na nyimbo kwenye daladala, natumia bodaboda, nakutana nyimbo kwenye bodaboda, natumia bajaji, nakutana nyimbo kwenye bajaji,
ya mabasi ya mkoani.
Mabasi ya mkoani, Jehova. Bwana, mtoto wako anahitaji hela. So natumia public transport. Speaking of mbese mkwani, mama ukuta safari masaa nane.
Playlist.
Wewe, playlist imewekwa pale. Sijui lebo gani, mwanzo mwisho. My friend. Yani, anyways. Sasa, kuna wimbo mmoja ulikopo, ulitokaga mwanamuziki. Ulikuwa unaongelea sijui kwamba mke, nini? Mke mwenza sijui, unaongelea sijui, like anyways, nyimbo ziko nyingi ambazo zinakuaga na vitu vya yeye. Ila ni kwamba mtu anaweza akasema kwamba like no, it's just a song. No darling, it's not a song.
It communicates
agenda that is being communicated. Kwa kuna namna ambavyo tunakuwa tuna perceive vitu, kuna namna ambavyo tunakuwa tunasema, tunatazama vitu. We should know that there is nothing small. As much as life, we want life to be fun, kwa sababu mtu akienda ofisini sio anaona baba baba serious, shule sio nini, lakini still tunarudi kwenye hiyo point ya kwamba life is serious, lakini we can have fun in that serious life.
Yeah,
kwamba we shouldn't take kwamba no, this is just casual thing. Sijui just a one night stand. My friend, no. One night stand, kumbe hapo umebeba na niliu nafsi ya huyu, nafsi ya yule, nafsi ya nini. Ndio maana unakushangaa mtu one night stand au sijui just one night mtu kapata ujauzito, mmeshatengeneza tena kiumbe tena kingine. It was just something small. It may result into what? A human being being created out of a small thing. So yeah, kwa hiyo kana ni tukao tunawaza kama like tunatafakari sisi kama sisi na kudiscuss na kuongea na Jiji kwamba so at the end of the day evil small things zina result into big things, aje positive negative, so how do we go about it? We believe there are so many ways and we'd love to hear from you guys. Secure tribe, our amazing tribe. So a few things ambazo sisi tukatamani ku share with you guys ni kwamba first of all our mindset. We need to deal with our mindset intentionally. Kujua kwamba kweli life is serious. It doesn't mean kwamba shouldn't be fun, but it is serious. Kwa hiyo whatever that we do ina impact. Hamna tu kitu kinachoenda in vain. Kwa hiyo our mindset should know kwamba small things zina result into big things. Positively or negatively. Kwa hiyo tukianza na kujua hivyo, it means tutakuwa intentional with how we are perceiving things, with how we are saying things. Utaanza kumwambia mtoto wako mjinga, enjoy, pembe njoo, sababu unajua it is just a word, lakini it is going to do something in his or her life.
Atakuja
kukua akijua mimi ni mjinga tu, mimi ni mpumbavu tu, unajua vile. Kwa hiyo first of all we need to have that mindset and intentionality ya kwamba life ina agenda na ina iko serious na whatever that we do ina impact. Haijalishi ni kikubwa ama ni kidogo. Ndio maana I remember wakati kuna kipindi nilikuwa niko na naenda chuo asubuhi, natoka Ubungo naenda chuo mjini. My friend, nikichelewa dakika tano tu muda nitakao fika mjini it's totally different. Yaani mimi nimechelewa dakika tano lakini naweza nikajikuta nimefika mjini hata dakika 45 zimeshapita. Is it dakika tano? They cost me 45 minutes. It's just a few minutes hivyo. That's how much power there is in small things. Exactly.
Yeah, mimi pia nikaa nakumbuka wakati tunashirikishana this na niliu nikaa pia kwenye kuongea tukawa tumekuja kuondoa kama pia yani it's okay kama inavyoonekana it's something simple lakini it's spiritual pia, it's something very spiritual. Ndio maana tukatibata mfano hata in creation, creation ya kidambo ambayo tunaiona kwamba mimba inatungwa, mtoto anazaliwa, mimba tu ikitungwa inaanza ni step ndogo ndogo, sababu unakuta naambiwa ni size sijui ya nini, size ya mbegu, size ya peanut, size sijui ya nini, small until inakuwa mtoto aliyekamilika. Lakini pia akizaliwa hazaliwi tu ghafla, ana meno, anatafuna, anaongea, inakuwa ni steps territory. Kama zile step moja inamruhusu kufanya hatua nyingine, inamruhusu kufanya hatua nyingine, inamfanya awe yule kiumbe kamili ambaye tunatarajia kwamba okay, mtoto ambaye amekamilika hana defects anatakiwa awe 1, 2, 3. Ndio maana ukiwa na anything tofauti unakuta kinakuwa notice. Lakini pia hata in the Bible ukisoma Luke 16 10 to 12 au Luka 16:10 neno linatuambia kwamba anasema aliye mwaminifu katika lilo kubwa aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilo kubwa. Kwamba mwisho wa siku there is no way wewe utakuwa sasa mimi ni mzee wa na uongo mdogo mdogo. Utajijenga taratibu kila kitu kama ni kaida kudanganya, siku utadanganya kitu kikubwa. Na unaweza kukuta mpaka huyu unadanganya kitu kikubwa, mwanzo hujanotice kama ni kitu kama ni kikubwa. Mpaka zile results unakuwa like, sikujua kama this could cause all this. Lakini baba yuko nasema alisema kitu kwamba mismanagement sema of funds inaanziaga kwenye personal level from family level. Ni ile tu kwamba tutajua kwamba bebe ame mismanage funds za nyumbani kwao au za kwake, kwa sababu ni jambo lake personal na la familia watamcover. Lakini ikija da kwenye national level au kwenye regional level you know, kwa sababu ni kitu ambacho kinahitajika majibu kwa watu wengi. Kwa hiyo tutajua tasmani fulani ni hivyo, ni tunatumia jina gani na viongozi labda ni fisadi ni watu sio ni free. Lakini unakuta ni habit ambayo ilianza taratibu.
Kwenye personal level.
Alianza yeye mwenyewe tu anashindwa ku manage his finances au her finances akaenda taratibu. Nyumbani wamekubaliana sasa hivi we are saving towards labda buying a land. Yeye kidogo kajikopesha jarudisha. Hata kwenye kampuni nasinge kuna mtu ni accountant kimefikienda kimerudi kajikopesha milioni kadhaa. Hazijarudi mtu kakosa kazi au unajikuta miezi kadhaa anafanya kazi bila mshahara.
Vikundi vikoba basi.
Upatu sijui mara sijui sikuzi kuna nini. I don't know, there is a lot of things concerning cash. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba yule ambaye nipo leo nisipoweza kubadilika naweza nikawa sio naweza nitakuwa the same person regardless of age na status nyingine kubwa
na stage kubwa utakaopewa.
Kwa hiyo unaweza kukuta mna mwingine unakuta jamani yeye ndio mfano wa MC. Kuna MC anaweza kaongea kitu kwa sababu MC haja notice aina ya audience alionayo unajua, lakini unakuta yeye labda ni misemo yake ya kaida anasemaga tu kila siku kwenye platform zingine na nashindwa kuweza kutofautisha kwamba okay hapa nipo corporate. Ndio nakuta MC okay, sio kila MC anaweza kufanya corporate events. Why? Kwa sababu naona ambavyo mnakuwa umejichuni na kwa umejitengenezwa na umejitengeneza wewe pia. Mungu atusaidie pia kwa vile vitu vidogo ambavyo tumekuwa interested with and this is a wake up call sisi pia kama Sikio Podcast Force. Queens kwamba as much as tunaweza sisi wenyewe tukaa tunahisi kama tunachukulia poa this platform and everything, it is with this the way tukaweza ku manage na na kufanya kwa uaminifu kwa kiasi gani ndivyo tukaweza kufanya kama either we go far or we remain here or even hata hii tunata tukiwa pia
au hata tukiwa kwenye that bigger platform how are we going to handle things. So the other thing ambayo tukapita tunaongea ni kwamba breaking bad habits ambazo tayari tumeshika kwa sababu ya human beings. Tumeshajikuta kwamba kuna vitu tulikuwa kwenye mazingira fulani tulivyokuwa na mtazamo fulani tukafanya vitu ambavyo tukajikuta tumetengeneza habit fulani. You want to leave that habit huwezi. Yeah, kwa hiyo kitu ambacho tumeendelea kujifunza and we want to share with you guys ni kwamba bad habits they are not broken any kwamba like okay navunja bad habits na ikataba no. They are being omitted from our lives by replacing them with good habits.
Yeah,
kwa hiyo start now replacing hizo bad habits ambazo start one by one small things.
Yeah,
start one by one. Kwa hiyo labda let's say you had been you used to see kwamba natoka ndani dakika 5 kudanganya hivyo it's fine. Start by dealing with that kwamba okay now nitaamka mapema. Alafu kwa mfano kama mimi binafsi mara nyingi sipendi kuwasha data early in the morning. Kwanza usiku nikilala nazima data and then early in the morning sipendi kuwasha data. I do that at times when I'm required to do that. Lakini sipendi kuwasha data early in the morning. Why? Kwa sababu najua kabisa a lot of things nafanyia kwenye simu yangu. Sasa nikishaanza kuona notifications kwa sababu I don't want to mute the notifications kwa sababu nisipokuwa na notification kuna muda chana nisa nisiweze kureply.
Yeah.
So najijua mwenye nimeshajijua. Nikiona tu notification ya WhatsApp ke nitaingia niangalie notification ya Instagram ti nitaingia niangalie notification ya YouTube ti nitaingia. All those are distractions to me. Sasa asubuhi kwa sababu najua like I have to do a lot of things kwa hiyo wanaamua kwamba let me not switch on my data mapema. At least let me do some things kwanza nikishamaliza ni switch on my data afu naenda. Sasa kuna mwingine yeye hivyo kwa kiso distraction.
Yeah.
So you look at what is kwamba unaanza sasa ku replace. Kwa hivyo kama hapa nikaanza kwamba okay ili ni sio distracted kwenye mambo yangu when I want to do something sito na hiyo distraction inatokea sana sana kwenye this angle sitawasha data. I'm going to replace it na kwamba I'll do my things kwanza alafu baadaye ninapotaka labda ku take a break or something nitawasha data ama ninapotaka kurudi kwenye some feedbacks nitafanya hivyo. So what we want to say kwamba replace bad habits na good habits. Start knowing kwamba what habit do you want to create. Alafu start working on it and put your focus on that good habit. Ukiput your focus on that good habit, automatically your life will shift and start moving in that direction. Kwa sababu pia our life is moving kwenye direction ya our focus. Kwa hiyo ukiendelea kufocus kwamba like oh my god, I can't save, you'll never be able to save.
Yep.
Lakini ukianza sasa how do people save? Abda mtu akipata hela anatoa shilingi anaika pembeni. So you keep focusing on that. Focus on that, practice that. By default ama automatically utajikuta kwamba after some time you don't even remember habit mbaya uliacha lini.
Yeah.
Hivyo. Yeah. Kuna fanya hivyo. Lakini pia pray.
Yeah.
We have said this, okay, it's not kwamba yani there is so much power in prayers. Lakini hakuna namna ambavyo prayer itakufanyia wewe kazi. Yes, prayer haiwezi ka replace your part to act. Lakini pia prayer haiwezi ka omitted kwenye our lives. Kwa hiyo pray kwa sababu some things my friend, let me tell you guys, some things jamani hatuwezi kufanya kwa nguvu zetu. Kuna some, kwa mfano addiction, kuna some addiction mwingine nadhani addiction ni kuwa addicted to na negative things. Mwingine kuwa addicted na kufanya kazi. Kufanya kazi is a good thing. Baba also inatuambia tufanye kazi. Lakini mtu kuwa addicted na kufanya kazi kiasi cha kwamba kazi inamkomshumba mpaka basi. Hana kiasi. And the worst part ni kwa sababu anaona kwamba this is a good thing to do. This is a positive thing to do. Lakini no, there is life nje ya kazi. Kwa hiyo mfano nilikuwa naongea sasa mfano bila relating to you are addicted to something. Iwe ni positive or negative, as long as it's addiction. Tayari
exactly.
So unajitahidi there is nothing naweza nikasema kwa akili zetu za kawaida it's almost impossible kwa nguvu zetu kutoka out of addiction. Yani uta struggle like it needs an extra power to intervene. Kwa hiyo do your part lakini pray.
Yeah.
Mwambie Mungu mimi siwezi kufanya mwenyewe kitu. I want to do this but I can't do this on my own. Intervene, fanya hivi, Mungu nisaidie and you'll be surprised how much God will do, how much God will answer you. So katika hiyo prayers pia that's a different thing of course, lakini when you get scripture to back up your prayers yani ndo yani you've won a lottery. You get a scripture taka ni scripture 1, 2, 3 kwamba Mungu kwa kupiga kwako nimepona. Hebu naomba nipone na hii addiction. Naomba niponye na hii addiction. Unajua vile. So you keep praying, you keep working, you keep moving your focus, your mindset. Usinaniliu Biblia inatuambia tusikae barazani kwa wenye mizaa. Mizaa ipo, itakuwepo. Wewe mwenyewe be intentional.
Yeah.
be intentional, and yeah, we'll make small things in a positive way, in a big way.
Yeah, so guys, thank you. Thank you very much for listening. Natumai kila mtu kuna kitu ambacho amekipata. Kuna kitu ambacho ametoka nacho. Mimi binafsi kuna vitu ambavyo I feel provoked and I need to go work on it, lakini niendelee kumtafuta the gift that I want to see in a moment. Nafanyaje niweze kumfikia? Yeah. Kwa hiyo pia ikaendelea kuniprompt kutaka kufanya baadhi ya vitu nianze kuvifanya na baadhi ya vitu nianze kuviacha kwa sababu they are not serving me any better in real. Yeah.
Not serving us.
So yeah, do you have anything else?
No, I just want to tell guys that I love them. Thank you for being with us for the first quarter of 2024.
Oh yeah.
This quarter has been amazing. Thank you guys so much and I believe that kwa sababu hili ni lango I believe that kwenye hili lango tukiachilia baraka zitaenda. So go read Hesabu sura ya 6 Numbers chapter 6 from verse 22 I guess mpaka mwisho ni baraka pale zinachilia like God bless and keep you, sijui Bwana akubariki na kukulinda, kuongezeni uzao wako na kitu. So guys, as we're entering into this second quarter ambayo itaenda ku complete first half of
the year,
kuna vitu ambavyo maybe you didn't accomplish in the first quarter of 2024, let me tell you something. Don't give up.
Yeah.
Don't condemn yourself in a way ambayo itakuzuia wewe kutembea katika kote kwa sababu tuko kwenye lango. Kwa hiyo make sure unavyo reflect, unavyo evaluate your first quarter, evaluate, reflect kutoka kwenye kwamba like let's do this.
Yeah.
Let's finish, let's do better.
Yeah.
I couldn't do this kwenye first quarter. Second quarter, so lazima ni move na this kid thing, lakini kilichopo, kilichoandaliwa for you in the second quarter, believe in God kwamba you will be able to do it and stay in alignment. Yes, and stay in alignment with what God has prepared for you. So sana Jeremiah 29:11, he knows the plans he has for us. So he knows the plans he has for you for the second quarter of 2024.
Amen.
He knows the plans he has for you for the rest of the year.
Yeah.
He knows the plans he has for us, and the plans are to give us hope future. So God bless you all.
God bless.
See you in the second
quarter
of 2024.
See ya. Bye bye.
Bye bye.
And this is Gift. You can just call me Gigi.
Yep.